baby kaimba kakokano kakokano from Kings
City Boy
anakaimba nkaje kumutima kwakala lokuba sirina wakutuma kwakala nyo nkulowoza konze nkufanyo oli mulongo njagala mpeko buli kirungo mpulira bakutenda nnyo ng'oli muwoomu olimu buli kirungo ng'obasinga nnyo oli wanjawulo mukanakaza nnyo give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati eibo oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati njagala nkumulise baby nkupimbise kwagala ennyo bekiruma kibalume kwegaba mateeka ketujja nakugamenya sifuddeeyo ababalala okukolima kwekaba kabimbi nza sano kukalima nza kwagala ebyomunda mu mutima oli ku mutima toyongera kugucunya ngenda kuzukusa ekiro yadde oli bukunya neeteze naye gwe lwaki tonzikiriza come to me baby mponye kizikiza buli wangula boyongera kunsikiriza toli mukungu naye lwaki onfukamiza king of trip nekubye buli kikumba ontagaza nze natera kuwunga bw'oba oganye nze ngenda kulumba ensi njigambe nti omutima ngutunda give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati Pontanti, gwe buli kimu tuma switati give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati oli jadi nze nyongera kukwesunga okuba omukwano njagala kukwesiga obanjiye kwe kwendabinga kwendabinga kwagala nnyo nkulowoozaako nze nkufa nnyo oli mulongo njagala mpeko buli kirungo mpulira bakutenda nnyo ng'oli muwoomu olimu buli kirungo bw'obasinga nnyo oli wanjawulo mukanakaza nnyo njagala nkumulise baby nkupimbise kwagala ennyo bekiruma kibalume kwegaba mateeka ketujja nakugamenya sifuddeeyo ababalala okukolima kwekaba kabimbi nza sano kukalima nza kwagala ebyomunda mu mutima ng'oli ku mutima toyongera kugucunya ngenda kuzukusa ekiro yadde oli bukunya neeteze naye gwe lwaki tonzikiriza come to me baby mponye kizikiza buli wangula boyongera kunsikiriza toli mukungu naye lwaki onfukamiza king of trip nekubye buli kikumba ontagaza nze natera kuwunga bw'oba oganye nze ngenda kulumba ensi njigambe nti omutima ngutunda give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati eibo oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati give me a chance mpere mu mutima gwo inayo hati eibo oli mpontanti gwe buli kimu tuma switati